Nyaga. Atinga wali nenga wali pisha. Atinga niweve nga wana kwaniza. A lot of people think it's easy being me, but for them to see what they see. Yes, they're in Kondo. Kondo. Ninchivyele sa em Kondo. Mungondo. Yo. Te kufka vya wabapa musambo. We all wanna poor man lusambo. Plus iti pese kananzato. Gasumvela nivako ima kala ni Nkondo. Nkondo. Nchipiele saa Nkondo. Mungondo. Yeah. I know nobody expect me to be losing, but ni mulilo mwena kuma bluesing. To be honest, I'm also losing hope, cause I am tired of proving. Ama gosi ni siyala seveni. Hii ni Nkondo ya menya masoja seveni. Billion in 81 army. How can you fight him? My nigga na staffing dummy. Advisor landa veati pepeka. Pepeka ukozi. That's why njileka. Njileka mufonze. Nanti go uncozi. Njila zili zonze. Wish you love for uncozi. Though mwaba feki wonze. Ati wai wangala ziso. Gane zei weni nga imbe na wadizo. Ila mweneka vesi mpwa patari bali ulaifi ya liko sama inizo. Foundation is a very important part. The process in my G, you can't skip that. I mean for you to be like that. Man, need discipline and then work hard. I know kuma fire na future kwa shefu. Na nebal wanji ya iwishi manje befu. Ima kwela music in bola ilibelefu. In fact, sevens analevo. So, kukokanya povye na yo consistency. Kushpa vieno kukakisha stance. Ngawali lembelewa o maiti. Fika chitika, everything gon be your light. Ngapa life kwari exchange. Nangu kuishiva vya zangwa mu next page. Nganika leto mama swap and top up. No kuisa kweba keep change. Music yali wa spiritual. That's why bambi wa isanga mumaricho. Baleti ngani fuewo we can't fail. Tekanya ikaba fairy tale. Yo. Bano chaloni lijena mwana phone bovala na nyimbo kwa sila. Waka kambati nilina bondi. Ploto lojila nishiba nina misila. Ngamugani za munga kwani senku yesa. Mwamwa imunga dabwe mwayenza. Solonga zuli na ebeneza. Pati success papa sima embegeza. Ni matirio cheba benzi bakashala. Distraction futini bakashana. Lelo kuwa nseka but it's a day I'll make a hit song. Futi na wabaka shana. Wenge wafwile na matipression. Ama rapa pasti wakanti mention. Unosi mepini ngangale big team. Olo fiansan shupa zena wa victim. Zina lemba kuchalo noti mbuku. Leka matukutuku na ukuluku. Mafluku olo kukula mutu. Siba pitisa pati baba ya mauku. Just show me love, just show me love. Musa kalenge ni kankale safu. Jashow me love, jashow me love. Ndi mtu vena ina deserve love. The credit I deserve uta mumpela. Maybe mukampela ngana ya kumpela. For you to know misiba nina fighter. Mvula ikakaripa sima pushinga waipa. That's why imu vyu munga suulimo. Ja last fight shima oneka chosila. But deva zaka kufakamo. Zaka ziba tinika pondoka John Cena. Muli isichu nangu pelisu nga shongole. Vale mpangila kofye broko nga chikombole. Nalikuwa tamano nangu ndine chikaputo. Nga sumvela nyimbo mvela kwa chifundo. Benango ni malila na kusekelela. Kuwa mwona kwa tini tears of joy. Uganiza ni pwesta mbana shetelela. Nalikula I'm no longer a boy boy. Atinga wali inenga wali pisha. Atinga niweve nga wana kwanisa. A lot of people think it's easy being me, but for them to see what they see. Gesele Nkondo. Nkondo. Ninchivyele sae Nkondo. Mungondo. Yo. Te kufka vya wabapa musambo. We all wanna poor man lusambo. Plus iti pese kananzato. Gasumvela nivako ima kala ni Nkondo.